their records grab.
Yeah, yeah.
Yeah.
No, 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 no.
And your man. Chup, 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 chup.
Who nine that?
Who nine that?
Who nine that?
Hey.
Who nine that? Come on, nanny. Who nine that?
Ah, yeah.
Who nine that?
Who nine that?
Who nine that? Who nine that? Come on, nanny. Who nine that?
Yeah. Mina kwenda kama dula we wana nitaga miraisi mjuku wambu wewe unezo kanita tapaniti. Unakwenda kama nani? Mina kwenda kama MC
Ambua
Bongo flavor mabegani. Mina kwenda kama raisi we unajua. Mina bless nimezipata kwa mama na baba.
Ah yeah.
Nategemewa kwenye familia mindo baba.
Ivo yani.
Wana kwenda kama nani?
Mina kwenda kama bingwa.
Nikiwaga uwanjani
na upiga mwingi mnyama Simba.
Wewe Nenda kama nani I wanna know. Naweze kana tuwe ndani tuambie. If you nenda kama nani.
Unaendat,
unaendat,
unaendat.
Hey.
Unaendat, kama nani, unaendat.
Ah yeah.
Unaendat,
unaendat,
unaendat. Unaendat, kama nani, unaendat.
Unajikuta umeka, yanu umeka kifo. Unatamani kutoka, unaendaje na unatado. Imekukama tanja, bishe zote zimegoma. Kumbo kwa watu na shimbo, unaenda kama mwana mwenye noma. Unaenda kama twa, au unakwenda kama mokinyo. Unaenda kama nyandu toes, ama mnyama kino. Nimekuja kushangaza, mina kwenda kama rapper flani. Nimekuja kucheraza, izo rap, rap zenu mka rap undani.
Changes, nimekuja kuzifanya izi changes kwenye game. Usione mina bang bang, jwe nimefanya mengi paka kuipata ife. Haikuwaga easy, easy, haikuwa rahisi hivi.
Kwenye kundi la watu, nikende kama mwana lishinda dili ya TV.
Moya we unaenda jetueleze. Nenda kama nani I wanna know. Naweze kana tuwe ndani tuambie. If you nenda kama nani.
Unaenda. Unaenda.